ya uchamu. Wapi Maria na David? Uncle Tony. Wapi Jabali Sons? Hapo, hapo, sigide, sigide, sikia uchamu. Twende, twende sasa.
Ni kweli tumeiona siku nzuri, Mola wetu katujalia siku nzuri, hata rumba twalizegeda. Twafurahi ndugu dada, twafurahi twawafurahia maharusi, mmependezana. Nyanya Chudi ameridhia ndoa yenu, hana usemi sifa kwa Mola. Yomba Galole na uwa lake Anti Malika, nipongezi wawapea wana wao kwa hatua yenu nzuri jama, Mola awabariki. Baba Bishop Ubaya nae Mama Bitresi, wasifu Mungu kwa mkaza mwana. Kaka Johnny, Paulo, dada Naomi, Priscilla, Eliza na Esther, Raheli, Sara na Ekresi, basi mpokeeni Maria nyumbani. Kaka Hari na Dribo na dada Melina, na mama Hari wameridhia. Basi Davidi wa kanuni sasa ni Maria, mpendane pendo lenu na wiri, kwani wapoko na warabai mmeunganika.
Kwa hino ni majaliwa, Mola nae kawajalia, Mola basi mkajaliwe, baba na mama wawaite.
Awesome.